Chitumu senkuru wa chitongole cha kabaka chivunanyizwa kutaka cha Buganda Land Board omukungu Simon Muwanga Kabogoza agambye nti enkola y'okusomesa abantu ebikwata ku ttaka n'eddembe lyabwe yeyoka egenda okumalawo enkaayana obuvuyo n'okugobaganya abantu ku ttaka. Bw'abaddawo obubaka obw'okumalako omwaka n'ebituukiddwako ekitongole kya Buganda Land Board mu mwaka guno, omukungu Simon Kabogoza ategezezza nti bakolagana n'ebitongole eby'obwannakyewa era basobodde okusomesa abantu ba kabaka ebikwata ku ttaka n'engeri gye basobola okunywezaamu obusenze bwabwe.
Ebitongole omuli bannaffe nga abafida tukolagana nabo mu kusomesa abantu, tukolagana nabo mu kufuba okulaba nga tutuusa obuweereza eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Buli lwe twongera bwe tufuna amaanyi ne tukwatira awamu n'ebitongole eby'obwannakyewa ne gavumenti eya wakati ne tusomesa abantu, tuba tukendeeza ku nkaayana, tuba tukendeeza ku butabanguko obujja wo mu nsonga nga zeekuusa ku ttaka. Buli lwe twongera mu ekyo abantu bangi baba basobola okumanya obuvunaanyizibwa ate n'ebyo ebibasuubirwamu n'eddembe lyabwe.
Omukungu Kabogoza agambye nti waliwo enkolagana ennungi n'ebitongole bya gavumenti eya wakati bye bakolagana nabyo mu kukola ku nsonga z'ettaka. Kyagambye nti kyanguyirizza nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka okufuna ebiwandiiko ebituufu ku ttaka lyabwe.
Singa Obwakabaka oba Buganda Land Board sife tugaba ebya obuvunaanyizibwa obwaffe bubeera bwa kutegeeza oyo alina ekibanja ku ttaka ly'Obwakabaka emitendera egiyitibwamu okufuna ekyapa ate ne tumukulemberamu okutwala ebiwandiiko bye mu minisitule y'ebyettaka okulaba nga ebyapa ebyo bifuluma. Wenjagalira awo okwebaliza minisitule ne planning authorities oba ne obukulembeze mu bitundu eby'enjawulo tulabye nga waliwo enkolagana ennungi emitendera egyo ne tugiyitamu ffenna wamu nga tutuukiriza ebyo ebitusabibwa.